acha niwaambie kwenye mdundo ni Don Dixon. I get to the town,
you drop them with
yeah, yeah, yeah. Chamgando,
wake up, wake up.
Chamgando,
kick, kick.
Chamgando,
wake up, wake up.
Chamgando,
uno.
Chamgando,
wake up, wake up.
Chamgando,
kick, kick.
Chamgando,
wake up, wake up.
Chamgando,
uno.
Kama ni rap, kama ni b-boy, tuna jump. Kama ni happy, sija tuko bridge boys, ata poor boys, tuko up. Yeah, yeah, wanasema naongoza kwa chap. Walimu nibafunza, rap on the rhymes on your fight. Like a roka sa kipengo ni crack. So ni wabotendo, bendo, nudu kudak. Chapuma kama goma na meat. Vuma kama soka, soka, soka nye beat. Mwazi sasa poka na sis. Ata kuku foka, foka, foka na dis. Wanasema sina swaga. Uzuri bolaja ni baga. Begu ya pesa ni jaga. Squeezy kama pezi ya nasagwa. Wanasema sina swaga. Uzuri bolaja ni baga. Begu ya pesa ni jaga. Squeezy kama pezi ya nasagwa.
Chamgando,
wake up, wake up.
Chamgando,
kick.
Chamgando,
wake up, wake up.
Chamgando,
uno.
Chamgando,
wake up, wake up.
Chamgando,
kick, kick.
Chamgando,
wake up, wake up.
Chamgando,
uno. Unapokata kiuno chako mguu weka juu. Kwani stali hizo anaruka uswas na majuu.
Shika kiuno, shika tubo, wote tuwe up. Usalipo mane kama middle finger pole napo kama up.
King, king, bo.
Mage to the town, uzuri bachino na tunda rock to the town. Hip hop bida mwanza kika ita fall down, kwa ntuta for the love. Acha ni minimize, kama kusu biashara nkuta villa park. Wana kopa kila mara kinyo abakat. Nosu jelu salama doro kusibu ya. Stapata bochi wang, kwa ni bochi wang. In the rap city, kama ni mamba sato sangara kona ama nini bochi you did. Bochi you plan kwa nini unataka fanya in the city of God. Hela, ukubo wake, sika mafela, napapenda kama hela, kama makama na jela. Hakuna mikogo ya dela na mikoko na mahela kama demo na masela na. Tango weza diba na kuwa hapa, siku tamani kubondoka nipache hapa. Kodi ni 06 city mwanza, teja bubuchi sinto kuziba kasha.
Shiga, kiuno, shiga, tubo, wote, tuwe up. Usalipo mane kama middle finger pole napo kama up.
Chamgando,
wake up, wake up.
Chamgando,
kick, kick.
Chamgando,
wake up, wake up.
Chamgando,
uno.
Chamgando,
wake up, wake up.
Chamgando,
kick, kick.
Chamgando,
wake up, wake up.
Chamgando,
uno.
AML at a CF.
Chamgando,
wake up, wake up.
Chamgando,
kick, kick.
Chamgando,
wake up, wake up.
Chamgando,
uno.
Chamgando,
wake up, wake up.
Chamgando,
kick, kick.
Chamgando,
wake up, wake up.
Chamgando,
uno.